Bismillahirrahmanirrahim dogum ñentel bi ci ay ñariñ amuy ñariñ bismillahirrahmanirrahim yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa salama masna wax abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bo de japp waxal bismillahirrahmanirrahim malaika yelay bindal sawiyu duñu noppalu bo de borok sa ñoñ waxal bismillahirrahmanirrahim malaika yi dañu lay bindal aw yiw ba ba ngay sangu te bo ci amé dom malaika yi dañu lay bindal limum noyi dom jojé ci aw yiw ak setam bu amaté dom ba kenn desatul ci ñom abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam neena kep kuy dugg ci am neek shaytané da koy top bu duggé wax bismillahirrahmanirrahim shaytané wax ni amuma fumay jaar ba dugg bu aw ñam dikké mu ni bismillahirrahmanirrahim shaytané ni amuma ak lek fi bu ak naan ñewé mu ni bismillahirrahmanirrahim shaytané ni amuma ak naan fi bu dé tedd wax bismillahirrahmanirrahim shaytané ni amuma fuma tedd fi bu duggé té waxul bismillahirrahmanirrahim shaytané day and ak mom dugg naka nonu buy lek day lek and ak mom naka nonu buy bolo bu waxul bismillahirrahmanirrahim té man na waral dom ja nek am moykat wala mu gumba wala mu pat wala mu lagge wala mu yéfar lu melni motax sunu borom nan washarikum fil amwali wal awlad balay ba jeex Jahfar ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala neena shaytané day tok ci sakara nit buy bolo bu waxul bismillahirrahmanirrahim muy bolo and ak mom ba génné am ndoxam ci bir peyma ni muy génné am ndoxam mom gor gui amna ku ma sa wax Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu sama soxna da yewu gis ci am peyam lu melni shawara muniko laluk shaytané moko waral bode bolok mom da ngay wax bismillah yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama neena sutura ci dox seen digge gine yi moy ngeen wax bismillahir rahmanir rahim batay yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama neena sutura ci dox digante bati jinne yi ak hawray doomu adami buñu dinde seen yere moy ñu wax bismillahir rahmanir rahim kep ku lek lu am lor te wax bismillahir rahmanir rahim du ko lor sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu masna nan lu am toke wax bismillah te loruko moy bako ko nasran yi yonne nenañu bayyi muslim al khawlani amon na jambu jigen bu ko bañon bakoy toke ci ndox waye dawul am len lu mu koy wañi ba mu yagge muniko man toke na la bataay lutax du la wañi dara muniko lutax nga def ko muniko da ngay mat muniko bu may lek wala may nan damay wax bismillahir rahmanir rahim da di koy gorel Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anuma neena lo gis amna cheslay alquran moy fatiha cheslayul fatiha moy bismillahir rahmanir rahim lepp lo jambat man nako shafara insha Allah ta'ala